Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlanu ekuseni ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenaziphile sibonga uNkulunkulu ke ngaleli thuba sibonga nakumphathi wohlelo ukuthi asibolekeke leli thuba mphathi wohlelo uNkulunkulu akubusise mlaleli sisaqhubeka ke nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu njengalokho izwi lenkosi lithi ke masingayeki ukukhuthazana ngalawa masu ngoba izwi likaNkulunkulu likho konke empilweni zethu akumelanga silidebesele akumelanga silithathe kancane uNkulunkulu ke uyakusibusisa ke kakhulu mlalela ke sifunde ke izwi lenkosi laphayana ke ku Matthew chapter 21 ke sithi uqala ukufunda laphayana ke evesini lika 33 siya kulamlwela isikhathi ke mlaleli Yona kifundeka kanje yizwane omunye umfanekiso kwakukhona umuntu umninindlu owatshala isivini wasibiyela ngothango wemba khona isikhamo wakha isiqongo sokulinda wasiqashisa kubalimi waya kwelinye izwe kwathi sekusondele isikhathi sezithelo wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe abalimi bazibamba izinceku zakhe enye bayishaya enye bayibulala enye bayikhanda ngamatshe waphinde wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala benza njalo nakulezo elokugcina wathuma kubo indodana yakhe ethi bayakuyazisa indodana yami Kepha kwathi abalimi bebona indodana bakhuluma bodwa bathi lo uyindlalifa wozani siyibulale sidle ifa layo basebeyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala pho ke mhla kufika umnini sivini uza kubenza njani labo balimi na bathi kuye uza kubabhubhisa kabi labo babi isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abaya kumnika izithelo ngezithelo zazo uJesu wathi kubo anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhe lona laba yinhloko yigumbi lona lavela enkosini liyisibangaliso emehlweni ethu na ngalowo ngithi kini niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiya kuveza izithelo zawo owayo phezu kwalelitshe uyakuphohlozwa kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumxolisa abaphristi abakhulu nabafarisi beyizwa imifanekiso yakhe bazi ukuthi ukhuluma ngabo base befuna ukumbamba kepha bazesaba izixuku ngokuba zazithi ungumprofethi mlaleli Kungako abanye bethu sithanda kakhulu ukuba sibizwe sithiwe singabaprofeti ngenxa yokuthi ke abantu bayasazisa lesiphiwo ngakho ke abantu uJesu akazange athi kibo ungumprofeti kepha izenzo zakhe yizona ezenza ukuthi laba bantu bambize ukuthi ungumprofeti mlaleli ngakho ke izwi lenkosi lalithi ke uma sebafuna ukumbamba uJesu sebafuna ukumenza njengalaba abanye ababeya babo ababulala kepha izwi lenkosi lithi babheka isixuku kanti futhi bebazi ukuthi isixuku sasimazisa uJesu Ngokuba sasisithi ungumprofeti mlaleli. Ngithe kuwe akazange athi ebantwini ngingumprofeti. Akazange aziveze njengomprofeti. Kepha izenzo zakhe yizona ezamenza ukuthi abantu bathi ungumprofeti. Ake ngibuzeke mlaleli ukuthi wena izenzo zakho zikuveza ungubani wena. Ngoba kwesinye isikhathi thina izenzo zethu azisivezi ukuthi sikabaprofeti. Kepha ziziveza singolunye uhlobo nje mlaleli. Kepha ke uJesu izenzo zakhe zamveza engumprofeti. Kepha yena akashongo akukho lapha la khona ukuthi angingumprofeti mina kepha izenzo zakhe izona ezakhuluma mlaleli. Akasibele ke endabeni yethu. La uJesu ke usifanisele ke ngomlimi owayenesivini mlaleli elitizwe lenkosi waqashisa ke leso sivini. Ekuqashiseni kwakhe leso sivini abalimi abanye basiqasha ke leso sivini ke basebenza ke. Manje uma sekufika isikhathi mlaleli sokuthi ke lo mnini sivini athole kungokwakhe mlaleli. Athole izithelo okungezayo ngoba usiqashisile ke phela lesivini. Izwi lenkosi ithi ke wayesethumela ke iy'nceku, uma sethumela izinceku, uma iy'nceku seyifika lapho sezofuna ke izithelo zomnini sivini. Izwi lenkosi lithi ke labo balimi babamba lezi nceku bazibulala. Usuyabona ukuthi ke ukuba greedy mlaleli yikona okwenza ukuthi abantu bafe namhlanje. Yikona okwenza ukuthi izwe lethu leSouth Africa ligcwale igazi mlaleli. Ngoba izwi lenkosi lithi ke uyakhumbula ngenkathi uKayini ebulala umfowabo. Izwi lenkosi lithi ke uNkulunkulu wathi igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini mlaleli. Ngakho ke umona nokugombela kwesakhe yikona okubulalisa abantu abaningi umlaleli aba innocent. La izwi lenkosi lithi ke labalimi bekumele benze lokho abavumelene ngakho kanye nomnini wesivini, kodwa esikhundleni saloko abafuni nokuthi kuphume nokukodwa mlaleli kuloko bakutshalileyo ngenxa yokuthi ke banomhobholo mlaleli. Izwi lenkosi lithi ke umnini sivini wathumela ke ezinye iy'nceku, uma sezifika lezo iy'nceku nazo futhi bazenze njani? Bazibulala. UJesu uyaqhubeka ke usethi ke umnini sivini wayesethumela ke indodana yakhe ngoba indodana yakhe bayazi mlaleli. Wayesecabanga ukuthi bazoyazisa ke yona bese ke bamnikeze okungokwakhe phela ngoba bavumelene ngokuthi baqashisalene lesivini. Lo mlimi kuyomele athole izithelo zakhe ngoba lesi sivini esakhe, uqashise nje abalimi. Kepha iBhayibheli lithi ke uma indodana yakhe ke isifike indodana lomlimi, izwi lenkosi lithi ke basebe bekhulumisana bathi lo uyindlalifa lo, ngakho ke kumele siyibulale ukuze sidle ifa lale ndodana. UJesu uyabuza ukuthi ke uma ke umnini sivini uma esefika lapho kubo uzobenza? Bathi uma sebaphendula uza kubabhubhisa kabi labo ababi, isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abaya kumnika izithelo ngezithelo. Mlaleli, uNkulunkulu ubheke singabantwana bakhe sithele izithelo, siveze izithelo, akasisindiselanga ukuthi sihlale sihlobise enkonzweni sigcatshe ukuthi thina sisindisiwe, sigcatshe ukuthi uNkulunkulu uyasivikela, sigcatshe ukuthi thina sithakatheki, sigcatshe ngakho konke lokho. Akasisindiselanga lokho, usisindisele ukuthi ke sithele izithelo. Mlaleli, uma esefika uNkulunkulu azofuna izithelo zakhe azifice zikhona. Mlaleli, lalelake uJesu uma eseqhubeka kusethi ke ngalokho ngithi kini, niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiya kuveza ini izithelo zawo. Ngamagama umbuso kaNkulunkulu mlaleli ukuthi uma umbuso kaNkulunkulu ukuthina, ngamagama akumelanga sihlale nje singcebeleke siqebhane sikombane ngemine sisolane senze konke lokho. Okubalulekile ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu ukithina, ngakho ke umbuso lo awuveze izithelo. Yithina mlaleli esingaveza izithelo for umbuso kaNkulunkulu. Mawu Jesu lithi ke niyakumukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiya kuveza izithelo zawo. Owaphezu kwalelitshe kuyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliya kuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Mlaleli, ngamagama abantu abawayo kuleli litshe leli bayakuphohlozwa. Itshe leli eliwela phezu kwakhe mlaleli, iBhayibheli lalithi liyakumcolisa. Khumbula ke iBhayibheli lithi ke itshe abakhi abalinqabayo kwaba yilona eliyinhloko yegumbi. Ngenxa yesikhathi sithatha le ntambo ngiphinisele kumphathi ohlelo. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM. Your daily companion.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.